E ngā maunga whakahi, puta noa I te motu tēnā koutou katoa. Nau mai ki ēnei tai pitopito kōrero a wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei, he pūtea hou kua riro I te mana tūpirihimana, hei whakawhanake ake I wā rātou hōtaka e aro nui ana ki te hunga rangatahi. A he pai noiho, te waihanga I ngā whāinga kia ora ai tō tātou reo Māori, engari kāore te reo Māori e tūtahanga nei me tōna kotahi. Hei whakakōpani ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. He pūtea hou kua riro I te manatū prihimana, hei whakawhanake ake I wā rātou hōtaka e aro nui ana ki te hunga rangatahi. Koeira tā Calvin Davis, minita o Te Ara Pautama.
E whiti te kau miriona pāra hoki mō ngā prihimana mō tō rātou kaupapa te paioranga. Ko te paioranga he kaupapa kei roto I ngā hāpuri, hei kaupare atu I o tātou rangatahi o tātou whanaunga ki te haere ki mō I ngā kōti.
He pai noiho, te waihanga I ngā whāinga kia ora ai tō tātou reo Māori, engari kāore te reo Māori e tūtahanga nei me tōna kotahi. Koeira tā Rāwiri White o te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori e pāna ki te whāinga nui a te kāwanatanga mō tō tātou reo Māori. Hei tā White anō me whai whakaro nui hoki te kāwanatanga mō ngā āhuatanga katoa e haere ngā tahi ai me te reo Māori.
Ara tētahi moimoi ā kia kotahi miriona kaikororo Māori hei te tau 2050, tērā moimoi ā tērā. Hoi anō, ko tā mātou te rūnanga nui o ngā kurukapu Māori e meake ana ka kore te reo e ora me tōna kotahi. Ki te kore te ako ranga o ngā tikanga o te rau a tātou mātauranga tuku iho kāhatia reo Māori tikanga kore.
Whakakia ngā pepa a te kaunihera ārohe, mena rānei kei a koe e tahi wāhi take take ake kei tō whenua. Koeira te whakahaua Kevin Prime mātanga I ngā take taiao e pāna ki ngā SNAs arā ngā Significant Natural Areas. Ka mutu tēnā ka wātea koe ki te mahi I tāu e hiahia ai ki runga I tō whenua.
Orega ki rātou e tangona te tautaro te whenua, kei a koe tonu te tautaro te whenua, kei a koe tonu te tikanga me pēa te hakamahi tō whenua, engari me hakahē nei tēna, me tuhi atu tō reta ki te hakahē, me te hanganui tāu o ngā mati me pēa te hakatika.
Ko te reo tērā o Kevin Prime. I eke marika te hui ahurei mō ngā waka haurua e kia nei ko te hau kōmaru. I tū te kaupapa nei ki roto o Tauranga Moana, me te aha e ai kia hoturoa kū, tohunga kai whakatere waka, he hiahia nōna kia tū tēnei hui ahurei ia te tau, a haere ake nei ki tua.
Ko te tūmanako I nainei, ka pēnei tā mātai mahi ia tau kā tui ke te hui hui ngā waka pēnei I raro I tērā whakaro o te hau kōmaru. Hei tērā tau kei te whakaritia he hui pērā anō ki te tai hau āru, te tau a muri ake tērā ka haere mātai ki te waipaunamu ko te mea nui kia kawea tēnei kaupapa ki ngā wāhi katoa o te motu. E hara I te mea mā ngai Māori anake kā tūranga nei ngari mō ngā iwi me ngā uri katoa.
Ko te reo tērā o hoturoa kū. No reira e hoa mākaua koutou e haere tawhiti atu e whai ake nei ko ngā take hā kinakina.
I've got heaps of respect for everyone out there doing the mahi in their field of work and interests. And I've got to say, I've got a pretty sweet career in radio. And I get to flex all my natural talents. Kia ora, I'm Jack and radio is my playground.
If you're keen to get all the skills, knowledge and tickets you need for a wicked career in radio, enrol for the New Zealand Diploma in Radio Broadcasting Level 5 with Te Whari Wānanga o Awanui Arangi. Visit wānanga.ac.nz for details. Enrolling now.
Mā te kino o te mate rewharewha, ka uru ki rō hohipera, ā ka mate pea. Nā tēnei, me mahi tahi tātou hei tia ki whānau. E wāti ana nei te kano ārai mate rewharewha kore utu mā te hunga mai I te ono te kau mārima. Mā te hunga whānui, ā te haratua wainga. Tēnā, tō haina ēnei kōrero hei tia ki taonga. He taonga te whānau. Tīkina tō kano ārai, ka mai mua ai I o tātou whānau.
Ki te riki I kaingia e te Kappa Broncos, te puehu o te Kappa Storm I ngā pōra, whātekau ki te tekau mārua te tatau whakamutunga. Nā runga I te mōheo, he rauna tēnei hei whakahōnore I ngā kaitākaro nōnga iwi taketake o te ao, I rawe te kite atu I te kanohi o Brendan Smith. Uri nō te motu o Waiheke, kia tū hei mā ngai mō te iwi Māori. Tuia ki tēnā I riro I āia ngā piro e rua, ka mutu I ki te ake I āna pūkenga koe, ki te whakarite I ona hoa kaitākoro kia whiwhi piro. A kā te ake rā e hika mā ka mutu ake I konei ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora, ko Leiri Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pā!